marama kuliko kuzama. Huba lake limesha miri, moyo mepuwa dabuda. Hanage vurugu haji kusema, uyu mtuza wangu siri, tena menifunza adam. Huko mlipo lalia situlia muka zamani, kwenye changu kiota muru akatulia wangu nyuni. Maneno yenu tiba, msafi haogopi mwiba. Napoteza wenu muda, bora mtulie. Hanevuni kuna sihaba, yanipelekesha mahaba. Mkuta mkuta twapelekana. Cheche, 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 cheche. Zikipanda napoteza famu. Cheche, 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 cheche. Kia fununu cha kwako cha uvungu chata kichukuliwe na fulani. Na wala sitolaumu, kizuri kula na ndugu yo, ila changu silete utani. Naliwa, naliwa sana mpenzi wangu, moyo ni kesha jenga kibanda. Na hata akitaka nyama na mpaya moyo wangu, tunesha na nikanda. Maneno yenu tiba, msafi haogopi mwiba. Napoteza wenu muda, bora mtulie. Hanevuni kuna sihaba, yanipelekesha mahaba. Mkuta mkuta twapelekana. Cheche, 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 cheche. Zikipanda napoteza famu. Cheche, cheche,
jachie mwali wenenge mwali.